ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገላት ሰዓት ይተኮራ የገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካት ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩኑ ኩደሸኒ ፍድ ባፍሪ ኩደሸን ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ሙዴ ዲግደም ይሰደብ በረኩ ማለማፊ ኩዳፉር አከሞን ተነገይ ፈቶ ተገኘ ከበጀሙ ራዲዮ ኒድሬ ሸገርራ ኦዱ የሩፈና ቀበነ ሲነገይችና ኦዱ ወሊን እንጉርመቻ ገመቹቲ ጉድነ ወለጋ ባሃቪ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ትገሬ ፊንጣሌ አማራ ቀበኘ ጅራቶታ ኢብዳም በርበደሰን አትሌት ደራርቱ ቱሉ ረኮን ኡማተ ኦሮሞ ዮ ፉርማተ አርጋቴ ረኮን ቢየቲ ፉርማተ አርጋታ ጀዴን አማና ጀደኒሩ ወጀቶኒ ሞቱማ ማቃላ ፍንፍኔ ማሪብል ጥግና ንማ ወራና ገገፈማ ጅሩ ወልቀበቴ ዲኤስ ሞርማን ከነን ጀዳን እጆዋን ኦዱ ከኛ ራቲ አማውዱ ቶኮ ቶኮና ንስንትማ ጉድነ ወለጋ ባፊ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ትገሬ ፊንታሌ አማራ ሞቱማ ብልጥግና ትንዴ ገረመን ቀበኘ ጅራቶታ ኢብዳን ጉበኒ በርበደሳ ጅራቹም በካሜራ ማድከኛ ማቲሳ ጉድነቸ ጅራታ ወበፈቹ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ተከህመቲ ወለጋ ባ አናሌ አከጉቶ ግዳፊ ኪራሙ ከሰቲ ማናጅሬኛ ሚዳኒ ፊ ከነም ብሮ ደበለቴ ቀበኝ ጉዳን ኢብዳዮ ጉበቱ ቀበኝ ሶጫም በለዶተ ደበለቴ ገሬ ከና ሳማሙ ሂማን ማድከኛ ብራሞ አከጀደነቲ ጎሪነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ጋንዶተ አና ጃርደጋ ጃርተቲ አርጋማ ከሰቲ ገረፊን ጣለይ አማራኩን ነማፊ ቀበኝረቲ በዲ ጉድጉዳ አከራወተኒማ ቃምኒ ሞቱማ ኦፊንጀሉ አመኛ ኡማተረቲ ራወተማ ጅሩ ኦስማ አርጉ ይሮ ኡማኒ ኡፍራ ቆሎቹ ፍሶቾው ገማገረፊን ጣደይ ጎረ ኡማተረቲ ዱካሰበኑን ጎቸሱ ከነሳ ጌሲሳ አከጅሩ ሂማን ጎቻን ኩን ቀሮራ ሞቱማን ብልጥግና ባሰፊ እትማያዳሜ ከራ ሁንዳን ኡማተ ደደፍሲሳ ቢቶፍ ዋን ጎዳማ ጅሩ ተኡ ዱበቱ ጎዲናሬ ከነን ከሰቲ ገረፊን ጣለይ አማራ ኩን ቦባ ሞቱማ ብልጥግና ጀለዶ ከተኒ ደገርሰ ከለቲፊ አልከለቲን አርጋተኒን ልቡለ ሚሌ ዲቦተ ለካ አማኒ ገራፈተኒሩ ነሞተ ኩማ ዲቦተ ለካ አማኒ ሞ ቡክሱም ማናፊ ማኔ ማሌ ጎደረቲ ሃምቢሰኒሩ ኡማተ ኦሮሞ ዲነግዴ ደደፍሲሱፍ ቀበኘ ጉዳ ሳማኒሩ ማናጅራቶተ ደበለቴ ከነሳ ሚቻፊ ሚጀን ኢብዳን ጉባኒሩ ባኮተ ሄዱት ጎችሱ ከነሳ ወልፈካታን ኡማተ ኬኛ ረቲ ራኦተማ ዋንጅሩ አዋስኒ ኬኛ ነጋፊ ተዝገቢ ደቤ ጄኩም ሳፍሳ ጥናሜራ ቅንዴሰን ወቢዋ ቆቲ ማሪ ሞቱማን ብልጥግና ዲባ ቢዮተ አላ ኡፍራ ሰልቢሱፍ ቆፈ ገጌሱፍ ቆጳ ጅሩ ረቲ ኮሚሽኒ ማሪ ቢያለሳ ኬሰቲ ኮሬ ካንታን ኩማላ አትሌት ደራርቱ ቱሉ ረኮን ኦሮሞ ዮሂ ከተ ረኮን ቢየቲኒ ሂከተ ጀዴን አማና ጀቹን ወልተጂ ኮሚሽኒን ግዱ ከነ ቆጴ ሰረቲ ዱባቹን ቢየቲ ጋጋማ ሲያሳ ዲደግዴፊ ሀዋሱማ ኬሳ ባሱፍ ዱርሰ ረኮ ኡመተ ኦሮሞ ፍሩፍ ጥየፈኖ ከነሞ አከቀቡ አኬከኒሩ ማሪ ኮሚሽኒ ኩንታሲ ሰረቲ አኒሶዳ ኤኒዩ ህንቀቡ ዱጋን ዱበዳ ወሶዳቺ ሱኒ ሲምበርባቺሱ ካንጀዳን ኩማላ አትሌት ደራርቱ ቱሉ ወር ጅጅረማ ካናፊዳን ኤሰጅሩ ጀቹን ጋፊ ኡማኒ ኦሮሞ ወጎተ ለማን ደርበኒፍ ጋፈቻ ቱራን ኤሩን የሮ አማራኮ ወጣታ ቢየቲ ኬሰጅሩ ቡኡራ ጎዳቹን ኦሮሞን ቢየቲ ኬሰቲ ኡማታ ባድና ዋንተይ ፍራኮንሳ ፉርማታ አርገናን ጋጋም ኢትዮጵያ ኬሰቲ ዴማጅሩ ፉራሞ አከመሉ ሀዮኒ ፊ ሮጌኝ ሲያሳ አዳ አዳ እረደደብን ኤሩ ከና ቱራኒሩ ሞቱማን ብልጥግና ኮሎኔል አብይ አህመድ ኢንዱርፋሙ የሮ ጋራ አንጎቲ ዱፌ ናሞታ ጅጅረማ ሰነሚል ኬሱ ፊዮራ ኦላና ተበታን ከነነከ ፕሬዝዳንቲ ናኖ ኦሮሚያ ራኒ ኦቦለማ ማገርሳፊ ገሬሳኒ ዲቡን ቡልቺንሰ ሞቱማ ከሳባሴ ሃዮቶ ኦሮሞ ከነና ደድሩማ ፍንጭሌ ፍንጭሲሴ ሞቱማ ገዳሳዲ ኦሊፍ ኡማተ ኦሮሞ ጆንቁርሳ ትሮይ ኮፍሳን ጆዋር መሐመድ ደበለቴ ቆንዳሎታ ኦላኖ ኮንግሬሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ፊ አደብሊሱማ ኦሮሞ ማናሂዳቴ ኡጉሬ ቃሞሌ ኢትዮጵያ ግዱት አፋን አዳፊ አማንቲ ተከሌ ሊሰወሊን ቢየ ወራና ሲያሳ ዲነግዴፊ ዲፕሎማሲን ኡንኩራጅራቹም በካሜራ ሊባንጃርሶቱ ገባሴ ጉድነ ሸዋሊታ አና ሚዳ ቀኝቲ ሎሊ ጉዳን ጉዮተ ለማ ፎራነ ብልሱማ ኦሮሞ ፊ ወራነ ሞቱማ ግዱት ትገገፈሜ ገባሳ ሀዊ ቀጄላ ቅንዴሲቴ ኢፍቱ ገለታቱ ልብሳ
Gudina Shawalita Ana Midak and Yitiloli Chimafi Welti Fufinsa Guyota Lamafga Gifame, Warana Blisuma Oromofi, Warana Motumaki Dutika Gifamatrun Agami, Madira Dioni Diresha Garif, Bakicha Odessa Kenne, Akajaduti, Mudedik Damishani Fi, Dik Damija, Barakuma Lamafkut Afur, Lola Chima Warana Blisuma Oromofi, Warana Motuman, Built Aganabo Basiki Dutik and Dota Aka Lanto Jarso, Bakafo Abetofi, Sole Kenjo, Akasumas Ido Ada Buru, Jet Amutika Gifamin, Warana Motumara, Namoni by ajjefamu himaniru. Loltoota warana motummaarraa haxxee waraanni bilisummaa Oromoo hidheen ajjeefamanii qaamni isaanii ciccitee bakkuma lolli gaggeeffametti awwaaluun reenfa loltoota baay'ee fi kanneen mada'an gara magaalaa geedotti fe'aa akka turan maddi keenya ibseera. Waraana bilisummaa Oromootiin haleelamutti kan aare waraanni motummaa of duuba deebi'ee namoota nagaa dararaa akka ture himeera. Mana nama dhuunfaa seenanii obbolaa dubaraa lama rasaasaan akka rukutanillee himeera. Akkasumas midhaan qonnaan bultootaa bakka walitti qabamee jirutti waraanni motummaa ibiddaan gubaa akka jiran ibseera. Waraanni motummaa sochii waraanni bilisummaa Oromoo aanichaa keessatti taasisaa jiru hordofe isintu gargaara jechuun hawaasa nagaarraan miidhaa garmalee qaqqabsiisaa akka jiran eereera. Akkasumas namoota umurii dargaggummaa irratti argaman yoo argan shakkii qofaan waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun balleessaa tokko malee shakkii qofaan waraanni motummaan bobbaase dararaa hammaataa qaqqabsiisaa jiraachuu himeera.
Motumman biltiginna warana kutale biyetti addadda kesetti gaggeefama jiru walqabate injifannoon xumuraa jiraachuunsa hojjettoota motumma gowwomsu yaala kan ture yoo ta'u marika binoonni biltiginna guyyaa sadiif gaggeessaa turan booda muddee 27 bara 2014 mata duree haalawan warana duraa fi booda ture maal fakkaata jedhu irratti hojjettoota motumma bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanota addadda kesetti gaggeessan irratti mormii mudachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar itti himaniiru. Hojjetaan mootummaa mata duree marii dhiyaate irratti yaada isaa akka kennuuf carraa argate tokko akka jedhutti mootummaa waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru injifannoodhaan goolabee jiraachuu himuun haalawaa waraanicha dura jiran ibsee rakkoowwanii fi gufuuwwan booda mudatan dursinee akka ofirraa qolannu addeesseera. Garuu kaaba Itoophiyaa daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay bakkeewwan waraanni waggaa tokkoof itti gaggeeffamaa ture bifa haaraan eegalamuu dubbateera. Yaada marii biltiginnaan hojjettoonni mootummaa akka irratti mari'ataniif dhiyeesse kana bu'uura godhachuun hojjetaan yaada kenne kun mootummaan hanga ammaa xiyyeeffannoo waraana kaaba biyyattii qofaaf kennee jira. Garuu naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz akkasumas kutaalee biyyattii kanneen biroo keessatti uummanni jumlaadhaan hidhamaa ajjeefamaa fi qabeenyi isaa barbadaa'aa jiraachuu dubbateera. Waraana kaaba biyyattii keessatti baatiiwwan 14 oliif gaggeeffamaa jiru irratti uummanni Itoophiyaa hundirratti hirmaatullee seenaan hatamaa jiraachuu kan dubbatu hojjetaan biraa yaada isaa kenne tokko ammoo injifannoo mootummaan argadde jedhu kanaan walqabatee qaamoleen ittiin galateeffatamaa jiran milishaa naannoo Amaaraa, Faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa qofa ta'uun hanni seenaa uummata biyya kanaa irratti raawwatamaa jiru kan duriitiin haala wal fakkaataa ta'uu ibseera. Dhiiban Jaarsootu gabaase. Ajandaan hooggantoota siyaasaa Oromoo ni hiikna jedhu itti yaadamee uummata burjaajessuuf kan godhame ta'uun ibsame. Gabaasa wabii waaqoo qindeesse ammas iftuun galataatu dubbisa.
Ajandaa mootummaan biltiginnaa hooggansa siyaasaa Oromoo mana hidhaa jiru ni hiikna jedhu uummata burjaajessuuf itti yaadamee akka qophaa'etu ibsame. Dhimma kanaan walqabatee dargaggeessi magaalaa Finfinneerraa raadiyoonii Dirree Shaggariif yaada qoode erga ajandaan hidhamtoota siyaasaa hiikuu gadi bahee baatii lamaaf akka deemu ibsee ajandichi uummata Oromoo burjaajessuuf yaadamee karaa ergamtoota biltiginnaatiin gadi bahe malee hanga yoonaa qabatamaa hin qabu jedhe.
Akkuma beekamu qaamni hooggantoota Oromoo hidhee waggaa tokkoo fi walakkaadha wal. Manneen gaa keessatti dararaa jiru biltiginnaan qaamni aangoorra jiru ji'oota lama jala kan kalaa jiru ajandaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo ni hiikna marii ni goona jedhu gadi baasanii uummatatiin kan burjaajessaa jiran ta'uun beekamaadha. Erga ni hiikna jedhanii ajandaa kana gabaasanii amma jeetu kucaalee karaa ji'a lama jala gahee jira jechuudha.
Mootummaa biltiginnaa dhiibbaa alaa fi keessaan isa mudate dandamachuuf hidhamtoota siyaasaa hiikee maqaa marii biyyaalessaa gaggeessuutiin qabsoo uummata Oromoo gufachiise yeroo bitachuuf yaadeeti malee dhugaadhaan rakkoo furuuf miti jedha.
Qaamni alaa dhiibbaa irratti godhee mariitti akkasiiniif jedhe dhiibbaa irratti godhullee biltiginnaan ammoo kallattii maraanuu waan isa baasu yookaan ammoo filannoo kara itti haara galfattu waan dhabdeef ajandaa kanaan mormii yookaan ammoo dhiibbaa Oromiyaa keessaa uummata irraa nama mudata jedhu sodaa waan qabduuf ajandaa kanaan uummanni qabsoo irraa akka dagatu mootummaa kanarraa uummanni abdii mudatee jiru kun deebi'ee abdii akka qabaatu gochuudhaaf yaadameeti manni kun kan godhamaa jiru uummanni Oromoo. Mootummaan kun hooggansa kiyya naa gadhiisa jedhee yaadees hin beeku.
Itti dabaluunis duraanu hoggantoota siyaasaa Oromoo badii tokko malee sodaa aangoo isaaniif qabanii waan hidhaniif gadi lakkisanis bu'aan siyaasaa warri bilxiginnaa irraa argatan akka hin jirre dubbata. Inumaayyuu osoo seerri jiraate balleessaa malee hidhuusaaf mootummaan kun gaafatamuu akka qabu hima.
Jalqabalee hoggantoonni Oromoo badii qabaatanii waa balleessanii miti kan isaan hidhamanii waan balleessan tokkoon qabu badiidhaaf osoo hin taane waan sodaateef waan aangoo kiyyaaf waan sodaachisoo ta'aniif waan isaan jabina qabanii fi ofitti amanamummaa waan qabneef hoggantoota. Oromoo hidhatti guutee jecha ammalleen badii osoo hin qabaatiin ofii hidhee yoo baasees ofii gadi baase. Kireeditiin inni ittiin argatu yookaan galanni inni ittiin argatu kallattiin inni ittiin uummata sobuu hin jiru jecha uummanni Oromoo ni beekaa hoggansa kiyya badii malee hiitan hiikaa jedheen uummanni Oromoo. Jalqaballee badii malee hidhee ammallee ofii keessaa somaayii kelleen badii maleedha jecha. Osoo seerri jiraate osoo dhugaan jiraate qaamni hoggansa Oromoo hidhee seeraan gaafatamee hanga hidhama waggaa tokkoof wahii kanaaf kaasaa yookaan ammoo beenyatu kafalamuu fi qaba hoggantoota Oromooti.
Dhumarrattis bu'aan harka diinaati kadhaadhaan dhufu waan hin jirreef uummanni Oromoo keessattuu qeerroon Oromoo tokkoomee qabsoo hidhannoo maddiitti qabsoo magaalaa taasisee hoggantoota isaa baafachuu akka qabu dhaama.
Uummanni Oromoo tokkummaa isaa dhiyeeffatee jabaatee waliigalee hoggansa isaa hiiksifachuuf qophaa'uu qaba. Ittilleen seenee qabsoo finiinsee hoggansa isaa baafachuu qaba. Kallattii garaagaraatiin akkuma qabsahaa ture akkuma malleen kun bosona keessatti kufee diina waliin kuffisaa jiru kun ammoo magaalaa keessa qabsoon Oromoo magaalaa keessa waan laata fakkaatu kun jabaatee ijaarumsi irra deebi'amee ijaare uummanni akka maanguddoon akka maanguddootti ijaarame qeerroon akka qeerrootti ijaarame fincilee gaafatee kararra bahee mormee mootummaa kuna hudhee hoggansa ofii harkaa baafachuu qaba. Hoggansa ofii baafatuu qaba malee diina irraa tola eeguun kun hin ta'u. Wanni tola argatan tokko hin jiru.
Hogganaan duraanii finciltoota Beenishaangul Gumuz mana hidhaatiin miliquun dhaga'ameera. Mootummaa Itoophiyaa dhufaa darbaa uummattoota biyyattii cunqursaa qawweedhaan loluuf kanneen qabsoo hidhannoo gaggeessaa turan keessaa Adde Bilisa Baasaa uummata Gumuz tokko yoo ta'u, duree hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'anii kan ture namni Abdul Wahaab Mahadii jedhamu mana hidhaa magaalaa Asoosaa yeroo dheeraaf erga ture booda miliquu biiroo nageenya naannichaa beeksiseera. Hogganaan biiroo nageenya naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Gaawus duree Adde Bilisa Baasaa uummata Beenishaangul Gumuz kan ture Abdul Wahaab mana hidhaatii miliqee yeroo ammaa eessa akka jiru beekamuu baatus tarii daangaa ce'ee gara Suudaan seenuun akka hin hafne shakkii qaban himaniiru. Dureen Adde Bilisa Baasaa uummata Beenishaangul Gumuz Abdul Wahaab Mahadii dararaa uummata isaa uummata Gumuz irra ga'aa turee fi jiruuf jecha yeroo garaagaraatti hidhaan umurii guutuu irratti murtaa'ee kan turee fi mana hidhaatii wayita miliquu kun kan jalqabaa ta'uu baatus waggaa 10 haaluma wal fakkaatuun miliqee garee isaatti deebi'uun daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti qabsoo hidhannoo gaggeessaa tureera. Dhiiban jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.
Daba karaa gamanaa an hin jabne waan ofii koo karaa dabee too kanaa dibaa jala ruuqudhaa foo boqqolloo qolaa maruumi gommojjiidha maal muruu foo butoodha footoo karuuyi otoo makootu dandeessu qarmi funaanuun farraahe. Natoosiif dhiyoo jiraami eenyu si taana narraahe.
Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha tajabbii qeeqa hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar yooyyaa ashamaa. Qophii keenya hubannoo beektotaa har'aatiin kan isiniif qabannee dhiyaanne Dr. Biraana Masqal Abbabaa Sanyiiti. Dr. Barana Maskal Nama Oga Abiyahmad Angotti Dufu Isa Deggarani Fi Taita Ambasadurummatin Amerikati Tigafatama Konsula Ethiopia Turani Dr. Barana Maskal Ademsa Siyasa Amma Abiyyi Demsisa Jirun Waan Wali Galudat Abanif Angurra Kafaman Dr. Barana Maskal Ababasanyi Amman Kana Rogesota Oromo Gocha Mutumma Naftanya Angurra Jiru Rawata Jiru Hubatani Midiyad An Saat Ila Huwannu Ummata Gabbisa Jiran Kesa Namatoku Hasawa Isan Jiota Murasa Dura Facebook Irratti Kallati Good and Kesa, Aka Saganta Kanafta Utti can itani eatu Saganta Kenya Filanir. Doctor Brana Maskal, Haswa Sani Kanan and Gota Opidio built a Gna Gorsanir. Siasa Naft Anyat in Talanir. Opidio built a Gnaf Gafilet Chumot Esanir. Kuno Isanumara Agaha.
Kesan Sila Jige, Malan Muri Goksare. Kesa Geto Jime, Malanira Opsare.
Be Alatai when Oromo Trench Tajuru can. Umat orang mesti disimudah demi, nama kita sokongus demi, rakyat cajurur, jawar Muhammad fa mana hidup jerawai, yo beban, yo din di kaim umfatu, yo din minum Muhammad, nama kita sokongus demi, nama kita minum demi, yo bijibat, gizem ini liki, akam itu warri, abshota abshalai orang mau jalani farangi dan firatani kaum farangi rafatani, umat kini fitan. Abotin Kenya Malif Gamna Tauda Dava Janeyan Gzemini Harra Hoza Mana Kenya Mal Thani Janeyra Wanne Sena Ummatatim Nabiya Babba Dajir Akka Ummatat Diva Dajir Akka Biyat Diva Dajir Han Gzemini Likhan Gzehay La Sallase Chal Wanne Bada Nuti Dufat Gar Ummani Kenya Dama Kanjir Ummani Kenya Wali Taasanjir Ummani Kenya Marika Chani Kanapu Warra Ummata Kanap Janeyidu Anaraka Chalufa Isan Tunu Chal Har Odoh naga nas taira wadai tu rakoh jirukan esnitimu. Aku macam tu sapa odoh dunia tu kan argu bahannya nuai. Okan aku macam jawab Muhammad Fat mana hit asin ni acit balbal itu fahamita. Okan aku doakan sekejnya nuai. Biji kejnya berantar. Why opidio cintu berantar. Why opidio cintu berantar. Opidio itu mani orang muk absai wajan jalabili sabase apa angko cintu berantar. Opidio itu mani orang muk kasih kan cara mahal gua usah rajinlah. Dua, di mana fundur dapat ya bangko sanggote, kapsai ya bahagia sanggote, kapsai ya bahagianya sanggote. Harta garu opini oke sah, nama tu kualitas untuk negara wanita. War izema war nafanya tempe betin tapat. Nuk alisani umat tu kubiah kalak alisani. Namni dubi ke sabi aku tu kud abami. Ijo dubi umat tu oromo namni usut abami. Oromo ke sah namni abami timit. Opini on di mana jalan tu umat tu kenyat apa ke heated. Malaka kesa jirani argan, malaka kesa jirani agan, har umman goromoti sundi kenya ju jara kanat tuan nahimu nurajim. Jara kanat memalikan tasa, malif opidio tar asofnat, opidio rat abdi putan inami yang jarak kudanda. Jara tanar ke tasa mutumah jirakan de. Umat oromo an oromia kesa ti eto adje suhar amaran oromo ijole opidio kesa jir, oromo af kapsa jirani jirani tak jesa. Kapsaani duan mata asani kesa. Kalbi sani kesat, garu dini aku matapatit biyan ufatejir. Politika sani tu jiraba oromo kanubada biya kesat. Biya san kesat politika sani tu. Politika antoko politika tigre. Politika antigre, umata tigre impauri wadanira watanito, divide and rule model dan biya bultu yadu ture oga dihidami torbandar bekasti biya bultan imbek kesat. Politika amara lamata. Politika amara moyu, Biaya kan biaya itu kerja ramuan nusuk ijarin, nusuk ad. Kesa kuban ni rawannya biaya amara ijaran ni jadi kayu misani. Kalau bahagia umat itu kanuma. Orang mau bayar nufan jiratu nufan umat kenyang mali rajad. Orang disifan jiratu nufan ini sendiri jiratu nufan. Biaya amara ijaran sudah kayu misani. Makabi ani naya mami izema ofinaja ani jinni jangka ofinaja ani alaman misani. Settler colonial modeli war Eropa ni oga di betok option sama dura timani. Umat Oromo kesta watani rawatani lafa Oromo biya amara gudu umat sani fi ani fi dani rawatani to amha nudibi politikan Oromo ambakabu amejiu opinio dan tau warra ofis kuban kamne warra biya kuban kamne warra wana gudani ngalle ama biya san kesati warri olantumma gita amara de dubbat olantumma argateji ra biya san kesati sagalin umat Oromo daba mejiu wai afani ojitani Nama tu betul kesan kapan? Why sembunyi aja dan nama tu betul kapan? Why baru saya aja dan nama tu betul kapan? Why lafai aja dan nama tu betul kapan? Umat ni Kenya, umat abah abban kamni biyya abban kamni afaan keenya afaan abban kamni aadaan keenya aadaa abban kamni magaalonni keenya magaalota abban kamni lafti oromoo lafa abban kamni namni oromoo nama tikseen kamni nama hoogganaan kamni ana baafee ajjeesee ana baafee dhiyeetu balleessu ta'ee kun garaan gubatee namatti biyyatti naasuuf achitti hafuura baafachuu hin dandeenye nama alattis haga garaa garaa of ga'uu hin dandeenye kanaaf uummata kanatti warra oopiniyoo keessa jiru kanatti warra qaban hiriyaa qaban nyaatanii dhugan garuu akka namaatitti hin deeman ija qaban miila hin qaban harka hin qaban afaan hin qaban numa fakkaatan yaada keenyatti isaan keessa hin jirre malee yaada uummata oromootiif isaan keessa hin jirre malee numa fakkaatan oromoo fakkaatan. Nus oromoo dhokumaan jedhan garuu wanna biyya keessa jiru wanna biyya keessa jiru wanna naannoo sanitti deemaa jiru hubachaan jiran politikaan kun akka jirutti amma addunyaan alaasaa jiru eenyutuyyuu Abiyyi Ahmed bakka bu'aa biyya san keessatti eenyu akkamitti Abiyyi Ahmed bakka buufna jedhee raawwatee nama isa bakka buusanii isa raangoorraa kaasan haasa addunyaa alternatiivii isaa taasa amaartii isaa soofti tigreen isaa soof eertiraan isaa soof oromoon of quban qabu. Kun manadhaa jira, kun ajjeefamee, kun bosona jira, kun biyya alaa jira, bittinnaa'e biyya abbaan qabnetu iyyuu diina nu balleessuudhaaf qophaa'ee harka galaa jira. Warri OPDO'n har'a fira godhattee mootummaa wal faana ijaarra jedhanii too isaa faana ta'an harka izeema diina bu'uuraa anummata Oromoo akka raqaasitti xureeffatu. Anummata Oromoo balleessuudhaaf qophaa'ee diina garuu han isaaniif qabsaa'een isaan wayyaanee jala bilisa baase ajjeesan kaan mee Haacaaluu Hundeessaa mataa keessan keessatti yaadadha. Haacaaluu Hundeessaa baan ija uummataa Oromoo ture. Erga guyyaa isa ajjeesaniiti biyyi tootaalii harkatti diigame. Odoo Haacaaluun hin dura dubbiin tun babbadde politikaan isin harkaa ba'ee biyyi isin harkaa baate mootummaan isin harkaa ba'ee jennee itti himne isaan kashalaboota warra dabtaraa of jala naqanii raawwataniitu. Hookan isaanii nagadanii, hookan isaanii lafa gurguratanii, Oromoo isaan qarqaaru, Oromoo isaaniif dubbatu ajjeessa. Har'a uummata Oromoo gillaachitti argate jedhu waraana saba Tigreeti irratti baname kanaan wataaddaroonni baay'een dhuma Oromoo haala achitti wanjala hojjate, uummata Tigraayiti irratti wanjala hojjate, milishaa Amaaraatii fi warra Eertiraa makalaakaa keessa jiran aangoonni Oromoo, jeneraalonni Oromoo amma wanjala kaadhimamaa jiran, qalmaaf kaadhimamaa jiran. Suudaan garasiin uummata irratti waraana ban biyyarra garanaan Tigraay keessatti waraana deemaa jiru. Garanaan Oromiyaa keessatti waraana deemaa jiru. Heggaawinnatiin Abiyyi Ahmed, leejitimeesiin Abiyyi Ahmed argatee too aangootti dhufe hoggaa sadeen har'aas. Gizee san Oromoonis, Amaarris, Tigreenis, Guraageenis, uummanni biyya san keessa jiru hundi keenyaa isa deeggarree jira. Deeggarsa san garuu bittinneessee jira. Leejitimeesiin isaa sappoortii san keessaa gizee san. Haalli kuma oofiduuma kana eessatti miti ana cabachamnee hundi keenyayyuu yaada abjuu keenya galmaan gahuu danda'a. Qabsoo bara baraan uummanni keenya waggaa 50 godhe galmaan gahuu danda'a jennee raawwannee han deeggarri isaaf miti. Qeerroon gara 5000 oolanitti dhume. Namni gara 20,000 oolanitti madaa'ee akaala sinkolii ittiin ta'e. Abiyyi Ahmed aangoorra kaa'ee raawwatee bakka galma geenye jenneeti. Koozii ittiin du'e qaba. An Taaddasaa Birruu manaa ba'ee ittiin du'e. An Dadhii Gammadaa manaa ba'ee ittiin du'e. An Elemoo Qilxuu manaa ba'ee ittiin du'e. Gootonni Oromoo meeqaan jiruu isaanii dhiisanii, maatii isaanii dhiisanii, kashalaboota akka OPDO har'a lafa gurgurtee, araqee dhuftee, foon nyaattee raawwattee too Amaaratti biyya dabarsitee kennuu barbaadu taname. Amma diina afaaniin isaan sobu fira godhatanii Oromoo garaa qulqulluu waan isaaniif qabsaa'u mana hidhaatitti gatanii kaan ajjeesanii kaan biyyaa baasanii too harka qullaa uummata Oromoo harka qullaa godhanii raawwatanii too ta'a jira. Mana isaaniitti milishoota haga ta'anii wataaddaroota haga ta'anii asanaxananii hidhachiisanii isaan biyya bulchina jedhanii yaadan. Warra OPDO keessa jirtan dhaggeeffadha. Mootummaan Ameerikaa ispeeshaal inboo'ii dhaabee raawwatee too soolishiniin biyya diigamaa jira. Akka Siiriyaa ta'uudhaaf deemu. Namtichi guyyoon dhagee jedhanii raawwatanii mari'atanii nama kanatti nama erga. Inni ofii dubbachuu malee walga'ii isaati irratti namni itti haasa'u hin jiru. OPDO wal sirreessa nu ala teenyee an isinitti himnu amma as taa'ee anan isinitti himu. Aangoorra waggaa kumaatamaa yoo turtan uummanni Oromoo yoo uummata Oromootiif hojjetan rakkina hin qabu. Kana ifaa ifan isinitti himnee turu. Garuu qabsoon Oromoo hedduu miti. Qabsoon biyya sanirratti abbaa biyya sanii ta'uudhaaf. Gurupii sadiitu oggaa 500 darbeef wal lolaa ture. Politikaarra calqabamee miti OPDO. Ilaalcharra calqabamee miti. Ilaalcharra har'a himamee miti. Oggaa 500 warri fanxaalejii amaaraa biyya san biyya amaaraa godhachuudhaaf oromootu iyyuu oggaa 500 dura dhufee lafa kana nurraa qabate malee lafti kun keenya jedhanii deeffachuudhaaf qabsaa jiran politikaa isin dimokiraasii walqixxummaa obboleeyyummaa maalii jettan achii miti dubbiin an jiru dubbiin dhufanii lafa keenya fudhachuudha ummata keenya buqqisuudha magaalolee oromiyaa keessa jiran angizee ilasillaaseetiif ingizee minilikii ijaarraman handargi gizee dargitis ijaarraman hawwayyaanii jalattis akka kenniisaa itti duudan ummata oromoo harkaa baasanii ummata oromoo diigu politikaan kun politikaa if kooloniyaal seefilar kooloniyaal moodeelidha oromoo oopidiyoo isiniif haa galu dubbiin kun qophii dhabuu ummata keenyatti irraa illee ka'e hojjaa waaqati illee ta'e wanni kun isin harka gale galzamni isin harka jira caasan isin harka jira har'a maqaa hin qabdan garuu maqaan horattan baay'ee badiirra jirtan caafirra geessanii jirtan Abiy Ahmed halkan takka odoo ajjeessanii nama bakka buufattan nu akka hin qaamne hundi keessan hin beektan nama bakka buufattan anaangootti kalaayee jiru eenyu gitta bittoota warra naftanyaa han ijaaramee jiru han oromoo diigdanii han oromoo ofitti qabuu odoo dandeessanii kistii sobaa uummata irratti bantanii alisipaan hojjechaa turre mi'aa alayyoo kasaltan maaliin kasasne jettanii yaala uummata mana hidhaa jiru kana mana hidhaati hiika uummata mana hidhaa jiru kana mana hidhaati hiika uummata oromoo amma tokkoomsa Abiy Ahmed boru guyyaan qabu guyyaa duutuun beeku diina marfamtee jira kuni politikaa nama baay'ee nyaate amata baay'eedhaaf bara baay'eedhaaf dhiiga nama baay'ee uummata baay'ee ajjeese politikaan biyya sun keessatti politikaa saamichaaf ijaarame malee biyya ijaaruudhaaf politikaa ijaarame achi hin geenye biyyisu politikaa humnaa malee politikaan filannoo hin jiru warri achirratti afaanin isin sobaa isin afaan amaaraatu hin dandeessan baay'een keessatti nu argine afaan amaaraa danda'uudhaaf baay'ee afaan giizii danda'uus irra jira saminaa warqii isaanii danda'uus irra jira sillaaqii isaanii baruus irra jira shushuutaa isaanii baruus irra jira afaan amaaraatiin han jedhamuu fi han hin jedhamne addaa han fulafiiti sitti manii fi han duubaa hojjetaniitu iyyuu irra guddaadha han fulafiiti sitti haasa'anii oromoo baay'een kan hin beekne bikoota afaan san keessatti hin guddanne astadaadeer na'u jedha politikaa oggaa 500 ol qaxame keessa jira oopidiyoon garuu wanna wayyaanii wajjin qabsootutti fakkaata baay'ee zawii oopidiyoon dhaggeeffadha har'allee warra naftanyaa kanarra wayyaanis ni wayya politikaal koozidhaan wayyaaniidhaan itti walii galtan baay'ee zawii warri irrana jirtu warri wayyaanii hooggantoonni wayyaanii istuupidii wanna ta'aniif politikaa ofiifis du'anii raawwataniif amma biyya uummata isaaniitti fixamanii political principle-iin uummanni oromoo ittiin qabsaa'uu fi wayyaanii ittiin qabsaa'uu wal fakkaata akka uummataatti har'allee uummata safaana ta'uu isin wayya garuu diina guddaa keessa obseessiftanii raawwatanii ilkaan guddaa keessa obseessiftanii raawwatanii uummata kanatti taphachaa jira ofiitti taphachaa jira oggaa sadeen darbanii maal hojjanne jettaniitu uummata kanatti himuu dandeessa maal hojjanne jarri oromoo oggaa sadeen keessatti wanni ta'e politikaan oromoo dhaamu politikaan tirree dhaamu politikaan amaaraa ijaaramu duwwaa dhamte oggaa sadeen kanatti han hojjetamu. Uummanni Oromoo politikaa amaaraa ijaaruudhaaf isiniif qabsaa'e.
Fakkeessaan silaa jigee maalan muree gogsaare fakkeessaa keetoo cimee maalan laalee hoosaare.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin hubannoo beektotaa keenya har'aa haasawaa Dr. Biraanaa Masqal Abbabaa Sanyiitiin isiniif dhiyeessine kanuma fakkaata torban mata duree biraa qabannee haga wal agarrutti lafa nagaa turaa isiniin jenna.
Dula deema jaaluun ijoollee farda feenaa inteenyu gamanaa kaanii garba cheenaa risaaniin katteessu qocaan tasan fiigu. Silasi jamalee bantanna chindigu nyaabni goraan boolla gara talbee baata inni acaalu nyaate ibiddaaf silaata ofeegi ilma dhiiraa ofeegi acaalu.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenyaa har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna.
sagantaa hubannoo beektotaa torbaan kusaatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.